Chako, umako gita gilo wajo furaha Jio winje tumwa mayande chandawa Kawa goyo seche tema unge yueyo
Majora, let them come in, no fellow, or majasolo.